Buku la Hosea. Hosea mutuwani. Hosea akwatila nkazi woyipa kufanizira zoyipa za Israele. Mawu a Yehova amene anadza kwa Hosea mwana wa Beeri, masiku a Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekia, mafumu a Yuda. Ndi masiku a Yeroboamu mwana wa Yowasi fumu ya Israele. Chiyambi cha kunena kwa Yehova mwa Hosea. Ndipo Yehova anati kwa Hosea, muka udzitengere mkazi wa chigololo ndi ana a chigololo, pakuti dziko latsata chigololo chokha-chokha kuleka kutsata Yehova. Ndipo anamuka natenga Gomeri mwana wa mkazi wa Dibulaimu. Iye naima nambalira mwana wamamuna. Ndipo Yehova anati kwa iye, umuche dzina lake Yezirele, pakuti katsala kanthawi. Ndipo ndidzabwezera chilango mwazi wa Yezirele pa nyumba ya Yehu, ndikuleketsa ufumu wa nyumba ya Israele. Ndipo kudzachitika tsiku lomwelo, ndidzathyola uta wa Israele mchigwa cha Yezirele. Ndipo anayimaso na abala mwana wa mkazi. Ndipo Yehova anati kwa iye, umuche dzina lake wosachitidwa chifundo, pakuti sindidzachitiraso chifundo nyumba ya Israele, kuti ndiwakhululukire konse. Koma ndidzachitira chifundo nyumba ya Yuda, ndikuwapulumutsa mwa ine Yehova Mulungu wawo. Wosawapulumutsa ndi uta, kapena lupanga, kapena nkhondo ndi akavalo, kapena apakavalo. Ataleka tsono kuyamwitsa wosachitidwa chifundo, anayima nabala mwana wa mamuna. Ndipo Yehova anati, umuche dzina lake si anthu anga, pakuti inu sindinu anthu anga, ndipo ine sindine wanu. Israele achitidwa chifundo. Angakhala anatero, kuwerenga kwake kwa ana Israeli kudzanga mchenga wa kunyanja, wosayeseka kapena kuwerengeka. Ndipo kudzatero kuti mmene adawanena simuli anthu anga, adzanena nawo muli ana a Mulungu wa moyo. Ndipo ana a Yuda ndi ana a Israeli adzasonkhanidwa pamodzi, nadzadziyikira mkulu mmodzi, nadzakwera kuchoka mdziko, pakuti tsiku la Yezirele ndi lalikulu. Hosea mututu. Nenani kwa abale anu, anthu anga, ndi kwa alongo anu wochitidwa chifundo. Mutsutsane naye mayi wanu, mutsutsane naye, pakuti sali mkazi wanga, ndi ine sindili mamuna wake. Ndipo achotseza dama zake pankhope pake, ndi zigololo zake pakati pa mawere ake. Ndingamvule wa maliseche, ndikumuyika ngati tsiku lija anabadwalo, ndikumsanduliza ngati chipululu, ndikumuyika ngati dziko louma, ndikumupha nalo ludzu. Ndipo ana ake sindidzawachitira chifundo, pakuti iwo ndiwo ana achigololo, pakuti mayi wawo anachita chigololo. Iye amene anali ndi pakati pa iwo anachita chamanyazi, pakuti anati, ndidzatsata ondikondawo, akundipatsa ine chakudya changa ndi madzi anga, ubweya wanga ndi thonje langa, mafuta anga ndi chakumwa changa. Chifukwa chache taonani, ndidzatchinga njira yako ndi minga, ndipo ndidzammangira mpanda kuti asapeze mabande ake. Ndipo adzatsata onkonda koma osavagwira, adzawafunafuna koma osawapeza. Pamenepo adzati, ndidzamuka ndikubwererana ndi mwamuna wanga woyamba, popeza pamenepo panandikomera koposa tsopano. Pakuti sanadziwe kuti ndine ndinampatsa tirigu ndi vinyo ndi mafuta ndikunchulukitsira siliva ndi golide zimene anapangana zobhala. Chifukwa chake ndidzabwera ndikuchotsa tirigu wanga mnyengo yake, ndi vinyo wanga mnthawi yake yoyikika. Ndikukwatula ubweya wanga ndi thonje langa, zimene zikadafunda umaliseche wake. Ndipo tsopano ndidzaonetsa manyazi ake pamaso pa onkonda, popandaso wakumlanditsa mdzanja langa. Ndidzaleketsanso kusekelera kwake konse, zikondwerero zake, pokhala mwezi pake, ndi masabata ake, ndi misonkhano yake yonse yoyikika. Ndipo ndidzapasula mipesa yake ndi mikuyu yake imene adanena, iyi ndi mphoto yanga anandipatsa ondikondawo. Ndipo ndidzayisandutsa thengo, ndi nyama zakuthengo zidzayidya. Ndipo ndidzamlanga chifukwa cha masiku a abala amene anawafukizira navala mphete zamphuno, ndi zokometsera zake, natsata onkonda, nandi wala ine ati Yehova. Chifukwa chake taonani, ndidzamkopa ndikunka naye ku chipululu, ndikulankhula naye monkonda mtima. Ndipo ndidzampatsa minda yake yampesa kuyambira pomwepo, ndi chigwa cha akorwi chikhale khomo la chiyembekezo. Ndipo adzavomereza pomwepo monga masiku a ubwana wake, ndi monga tsiku lokwera iye kutuluka mdziko la Ijipito. Ndipo kudzakhala tsiku lomwelo, ati Yehova, udzanditcha mwamuna wanga, osanditchaso bala wanga, pakuti ndidzachotsa mayina a bala mkama mwake, ndipo silidzakumbukikanso dzina lawo. Ndipo tsiku lomwelo ndidzawachitira pangano ndi nyama zakuthengo, ndi mbalame zamlengalenga, ndi zokwawa pansi. Ndipo ndidzathyola uta ndi lupanga ndi nkhondo zichoke mdziko, ndi kuwagonetsa pansi mosatekeseka. Ndipo ndidzakutomera ukhale wanga kosatha, inde ndidzakutomera ukhale wanga mchilungamo, ndi mchiweruzo, ndi mu ukoma mtima, ndi mchifundo. Ndidzakutomeranso ukhale wanga mokhulupirika, ndipo udzadziwa Yehova. Ndipo kudzachitika tsiku lomwelo, ndidzavomereza, ati Yehova, ndidzavomereza thambo, ndi ilo lidzavomereza dziko lapansi, ndi dziko lapansi lidzavomereza tirigu ndi vinyo ndi mafuta, ndi izi zidzavomereza Yezireele. Ndipo ndidzadzibyalira iye mthaka, ndipo ndidzachitira chifundo wosachitidwa chifundo. Ndipo ndidzati kwa si anthu anga, muli anthu anga, ndipo iwo adzati ndinu Mulungu wathu. Hosea mutu 3. Akwatiranso mkazi woyipa, kufaniziranso zochita ana a Israele. Ndipo Yehova anati kwa ine, mukanso, konda mkazi wokondedwa ndi bwezi lake, koma wakuchita chigololo, monga Yehova akonda ana a Israele, angakhale atembenukira ku milungu ina, nakonda ntchintchi zamphesa zowuma. Mwemo ndinadzigulira iye ndi masekeli 10 ndi asanu a siliva, ndi homeri ndi leteki wa barele. Ndipo ndinati kwa iye, uzikhala ndi ine masiku ambiri, usachita chigololo, usakhala mkazi wa mwamuna aliyense, momwemo inenso nawe. Pakuti ana a Israele adzakhala masiku ambiri opanda mfumu, ndi opanda kalonga, ndi opanda sembe, ndi opanda choyimiritsa, ndi opanda efodi kapena aterafi. Atatero ana a Israele adzabwera, nadzafuna Yehova Mulungu wao, ndi Davide fumu yao. Nadzafika ndi mantha kwa Yehova, ndi kuukoma mtima wake masiku otsiriza. Hosea mutufolo. Mlandu pakati pa Mulungu ndi Israele. Imvani mawu a Yehova, inu ana a Israele. Pakuti Yehova ali ndi mlandu ndi okhala mdziko. Popeza palibe choonadi, kapena chifundo, kapena kudziwa Mulungu mdziko. Koma kulumbira ndi kunama, ndi kupha, ndi kuba, ndi kuchita chigololo. Abola ndi mwazi, ukudzana nawo mwazi. Chifukwa chache dziko lidzachita chisoni, ndi aliyese wokhalamo adzalefuka, pamodzi ndi nyama zakuthengo, ndi mbalame za mlengalenga, ndi somba za nyanja zomwe zidzachotsedwa. Koma munthu asasutsane ndi mzake, kapena kudzudzula mzake, popeza anthu ako ndiwo akunga otsutsana ndi wansembe. Ndipo udzakhumudwa usana, ndi mneneri yemwe adzakhumudwa pamodzi ndi iwe usiku. Ndipo ndidzaononga mayi wako. Anthu anga aonongeka chifukwa cha kusadziwa. Popeza unakana kudziwa, ineso ndikukaniza kuti usakhale wansembe wanga. Popeza wayiwala chilamulo cha Mulungu wako, ineso ndidzayiwala ana ako. Monga anachuluka, momwemo anandichimwira. Ndidzasanduliza ulemerero wawo ukhale manyazi. Adyerera tchimo la anthu anga, nakhumbira chosalungama chawo, yese ndi mtima wake. Ndipo kudzakhala monga anthu, momwemo wansembe. Ndipo ndidzawalanga chifukwa cha njira zawo, ndikuwabwezera machitidwe awo. Ndipo adzadya koma osakhuta, adzachita chigololo koma osachuluka, pakuti waleka kusamalira Yehova. Chigololo ndi vinyo, ndi vinyo watsopano, zichotsa mtima. Anthu anga afusira kumtengo wawo, ndi ndodo yawo iwafotokozera, pakuti mzimu wa chigololo wawala kuitsa. Ndipo achita chigololo kuchokera Mulungu wawo. Pamwamba pamapiri aphera nsembe, nafukiza pa zitunda, patsinde pathundu. Ndi mbinjali ndi mkundi, popeza mthuzi wake ndi wabwino. Chifukwa chake ananu akazi achita uhule, ndi apongozi anu achita chigololo. Sindidzalangana anu akazi pochita iwo uhule, kapena apongozi anu pochita chigololo iwo, pakuti iwo okha apatukira padera ndi akazi achiwerewere. Naphera sembe pamodzi ndi akazi operekedwa ku uhule. Ndi anthu osazindikirawo adzagwetsedwa chamutu. Chinkana iwe Israele uchita uhule, koma asapalamule Yuda. Ndipo musafika inu ku Giligala, kapena kukwera ku Betaveni, kapena kulumbira pali Yehova. Pakuti Israele wachita kuuma khosi ngati ng'ombe yayikazi yaying'ono youma khosi. Tsopano Yehova adzawadyetsa ngati mwana wankhosa kuthengo lalikulu. Efulemu waphatikana ndi mafano mlekeni. Chakumwa chawo chasasa, achita uhule kosalekeza, akulu awo akonda manyazi kwambiri. Mphepo yankulunga mmapiko ake, ndipo adzachita manyazi chifukwa cha sembe zawo. Hosea mutufaifi. Kulowerera kwa Israele. Imvani ichi ansembe inu. Verani, inu nyumba ya Israele. Chelani kutu, inu nyumba ya mfumu. Pakuti chiweruzochi chinena inu. pakuti munakhala msampha ku Mizipa, ndi ukonde woyalidwa pa Tabori. Ndipo opandukawo analowadi mzovunda. Koma ine ndine wakuwadzudzula onsewo. Ndinziwa Efremu, ndi Israeli sandibisikira, pakuti Efremu iwe wachita uhule tsopano, Israeli wadetsedwa. Machitidwe awo sabalola kubwelera kwa Mulungu wawo, pakuti nzimu wa uhule uli mkati mwawo, ndipo sadziwa Yehova. Ndipo kudzikuza kwa Israeli kudzanchitira umboni pamaso pake, chifukwa chake Israeli ndi Efremu adzakhumudwa mphulupulu mwawo. Yudanso adzakhumudwa pamodzi nawo. Adzamuka ndi zoweta zawo zazing'ono ndi zazikulu kufunafuna Yehova, koma sadzampeza. Iye wadzibweza kuwachokera. Anachita mosakhulupirika pa Yehova, pakuti anabala ana achilendo. Mwezi wokhala udzawatha tsopano, pamodzi ndi mayiko awo. Ombani mphalasa mu Gibeya, ndi lipenga mu Rama. Fulani ku Betaveni pambuyo pako, Benjamini. Efremu adzasanduka bwinja tsiku la kudzudzula. Mwa mafuko a Israeli ndadziwitsa chodzachitikadi. Akalonga Yuda akunga anthu osuntha malire. Ndidzawatsanulira mkwiyo wanga ngati madzi. Efremu azuzika, apshinjika pa mlanduwo, pakuti anafuna mwini wake kutsata lamulolo. Ndipo ndikhala kwa Efremu ngati njenjete, ndi kwa nyumba ya Yuda ngati chivundi. Pamene Efremu anaona nthenda yake ndi Yuda bala lake, Efremu anamuka kwa Asiriya natumiza kwa fumu Yarebu. Koma iye sakhoza kukuchiritsani kapena kupoletsa bala lanu, pakuti ndidzakhala kwa Efremu ngati mkango, ndi kwa nyumba ya Yuda ngati msona wa mkango. Ndidzamwetula ine ndi kuchoka, ndidzanyamula ndipo palibe wakulanditsa. Ndidzamuka ndi kubwerera kunka kumalo kwanga, mpaka adzavomereza kupalamula kwawo. Nafunafuna nkhope yanga msauko mwawo, adzandifunafuna mwachangu. Hosea mudusikisi. Israele abwerera kunka kwa Yehova. Tieni tibwerere kunka kwa Yehova, pakuti wang'amba nadzatipoletsera, wakantha nadzatimanga. Atapita masiku awiri adzatitsitsimutsa, tsiku lachitatu adzatiutsa, ndipo tidzakhala ndi moyo pamaso pake. Tidziwe tsono, tilondole kudziwa Yehova. Kutuluka kwake kwakonzekeratu ngati matanda kucha. Ndipo adzatidzera ngati mvula, ngati mvula ya masika ya kuthirira dziko. Efremu ndi Yuda adzudzulidwa. Efremu iwe ndidzakuchitira chiyani? Yuda iwe ndikuchitire chiyani? Pakuti kukoma mtima kwako kukunga mtambo wamawa, ndi ngati mame akupwa mamawa. Chifukwa chake ndawalika mwaneneri, ndawapha ndi mawu apaka mapanga, ndi maweruzo anga atuluka ngati kuunika. Pakuti ndikondwera nacho chifundo, sinsembe ayi, ndikunziwa Mulungu kuposa sembe zopyereza. Koma iwo analakwira chipangano ngati Adamu, mmene anandichitira monyenga. Giliyadi ndiwo mzinda wa ochita zoyipa, wa mapazi amwazi. Ndipo monga magulu ambala alalira munthu, momwemo msonkhano wa nsembe amapha pa njira ya kusekemu. Indedi achita choyipitsitsa. nyumba ya Israeli, ndinaona chintu chopyetsa. Pamenepo pali uhule wa Efremu, Israeli wadetsedwa. Akuyikidwiratunso nyengo ya kukolola. Yuda iwe, pamene ndikabwezanso undende wa anthu anga. Hosea mutu 7. Kuchimwa ndikupandukira kwa Israele. Mene ndichilitsa Israele, mpulupulo ya Efremu ivumbuluka. Ndizo ipaza Samaria, pakuti achita bodza. Ndipo mkungu alowa mnyumba, ndigulu lambala lilanda kubwalo. Ndipo sanena ntima mwao kuti ine ndikumbukira zoipa zawo zonse. Tsopano machitidwe awo awazinga, ali pamaso panga. Akondoletsa mfumu ndi zoipa zawo, ndi akalonga ndi mabodza awo. Achikololonsewo akungang'anjo anayitenthetsa wotcha mkate. Aleka kusonkha moto, koyambira kukanda mtanda kufikira watupa mtandawo. Tsiku la mfumu yathu akalonga adzidwalitsa ndi kutentha kwa vinyo. Iye anatambasula dzanja lake pamodzi ndi oseka, pakuti asendela nawo mtima wawo wakungang'anjo ya mkate, pokhala alikulalira. Wotcha mkate wawo agona usiku wonse, mawa iyaka ngati moto wa Malawi. Wosewo atentha ngati ng'anjo, natha oweruza awo. Agwa mafumu awo onse, palibe mmodzi mwa iwo wakuitana ine. Efremu asokonezana nayo mitundu ya anthu. Efremu ndiye kantanda kankate kosatembenuzidwa. Alendo anatamphamvu yake osachidziwa iye. Imvi zomwe zampakiza osachidziwa iye. Ndipo kudzikuza kwa Israele kunchitira umboni pamaso pake. Kumasana bwerere kunka kwa Yehova Mulungu wawo, kapena kumfunafuna mwa ichi chonse. Ndipo Efremu ali ngati nkhunda yopusa yopanda zeru. Aitanira kwa Ijipito, amuka kwa Siria. Pamene amuka, ndidzawayalira ukonde wanga. Ndidzawagwetsa ngati mbalame za mlengalenga. Ndidzawalanga monga udamva msonkhano wawo. Tsoka kwa Yowa, pakuti anandizembera. Chionongeko kwa Yowa, pakuti anandilakwira. Ndikadawalanditsa ine, koma anandinenera zabodza. Ndipo sanafuulire kwa ine ndi mtima wawo, koma alira pakamwa pawo. Asonkhanira tirigu ndi vinyo, apikisana ndi ine. Chinkana ndawalangiza ndi kulimbitsa manja awo, andilingirira choipa. Abwerera, koma sikowamwambayo. Akungauta wosakhulupirika. Akalonga awo adzagwa ndi lupanga mwachipongwe cha lilimerawo. Ichi ndicho adzawasekera mdziko la Ijipito. Hosea mutu 18. Kupembedza mafano ndi kusamvera kwa Israele. Lipenga kukamwa kwako. Akudzangati chomba nkhanga kulimbana ndi nyumba ya Yehova, chifukwa analakwira chipangano changa, napikisana nacho chilamulo changa. Adzafulira kwa ine Mulungu wanga. Ife Israeli tikudziwani. Israeli wachitaya chokoma, ndani adzamulondola? Analonga mafumu, koma sikunachokera kwa ine. Anaika akalonga, koma sindinadziwa. Anadzipangira mafano a siliva wawo ndi golide wawo kuti akalikidwe. Mwana wa ng'ombe wako wakutaya Samaria iwe. Mkuyo wanga wayakira iwo. Adzalephera kuyera ntima mpakaliti. Pakuti ichi chomwe chafumira kwa Israeli. Misiri wampanga koma sali Mulungu. Inde mwana wa ng'ombe wa Samaria adzapwanyika pwanyika. Pakuti abyara mphepo na adzakolola kavuluvulu. Alibeti ligu wosasenga. Ngala sidzarulutsa umfa. Chinkana yurulutsa alendo adzaumeza. Israeli wamezedwa. Tsopano ali mwa mitundu ngati chotengera choti munthu sakondwera nacho. Pakuti anakwera kunka ku Asiriya ngati mbidzi yapayoka mwini wake. Efremu walembera onkonda ngati anchito. Inde angakhale alembera mwa mitundu ndidzawasonkhanitsa tsopano. Ndipo ayamba kuchepa chifukwa cha katundu wa mfumu ya akalonga. Popeza Efremu anachulukitsa maguwa ansembe akuchimwako. Maguwa ansembe omwewo ananchimwitsa. Ndinalembera zinthu zambiri mbirizo zachilamulo changa. Koma zinayesedwa ngati chinthu chachilendo. Kunena za sembe zazopereka zanga aphera sembe ya nyama na aidya. Koma Yehova sazilandira tsopano. Adzakumbukira mphulupulo yawo nadzalanga zochimwa zawo. Adzabwerera kunka ku Ijipito. Pakuti Israeli wayiwala mlengi wake namanga akachisi. Ndipo Yuda wachulukitsa mizinda ya malinga. Koma ndidzatumizira mizinda yake moto nudzatha nyumba zake zazikulu. Hosea mutunaini. Chimula Israeli ndizotsatira zake. Usakondwera Israeli ndikusekelera ngati mitundu ya anthu. Pakuti wachita chigololo kuleka Mulungu wako. Wakonda mphoto ya chigololo padwale latiligulilirwa onse. Dwale ndichopondera mompesa sizidzawadyetsa. Vinyo watsopano adzamsowa. Sadzakhala mdziko la Yehova koma Efremu adzabwerera kunka ku Ijipito. Ndipo adzadya chakudya chodetsa mu Asiriya. Sadzatsanulira Yehova sembe za vinyo. Sizidzankomera iye sembe zawo. Zidzakhala kwa iwo ngati mkate wa achisoni. Wonse akudyako adzadetsedwa. Pakuti mkate wawo udzakhala wa njala yawo. Uwusu dzalowa mnyumba ya Yehova. Mudzachitanji tsiku la misonkhano yoyikika. Ndi tsiku la chikondwerero cha Yehova. Pakuti taonani anachokera chiwonongeko. Koma Ijipito adzawasonkhanitsa. Mofi adzawayika mmanda. Kwisa adzalanda zofunika zawo za siliva. Minga idzakhala mahema mwawo. Masiku akulanga afika. Masiku akubwezera afika. Israeli adzadziwa mneneri aliwopusa. Munthu wa nzimu aliwamisala. Chifukwa cha kuchuluka kwa mphulupulu yako. Ndipo peza udani ndi waukulu. Efremu ndiye wozonda kwa Mulungu wanga. Kunena za mneneri, nsampha wansodzi uli njira zake zonse. Ndi udani nyumba ya Mulungu wake. Anadzivunditsa kwambiri monga masiku a Gibeya. Adzakumbukira mphulupulu yawo, adzalanga zochimwa zawo. Ndinapiza Israeli ngati mphesa mchipululu. Ndinaona makolo anu ngati chipatso choyamba chankuyu nyengo yake yoyamba. Koma anadza kwa Baala Peori. Nadzipatulira chonyasacho. Nasandulika onyasa chonga chija anachikonda. Nena za Efremu ulemerero wawo udzawuluka ndi kuchoka ngati mbalame. sipadza kukhala kubala, ndikukhala ndi pakati ndikuyima. Angakhala alera anawo, koma ndidzawasowetsa wosatsala munthu. Ndithunso tsoka Yehova pamene ndiwachokera. Efereimu monga ndaona akungatiro. Wokedwa pokoma, koma Efereimu adzatulutsira ana ake wakuwaphera. Apatseni Yehova, mudzapatsa chiyani? Muwapatse mimba yotayataya ndi mawere owuma. Choipa chawo chonse chili mu Giligala, pakuti pamenepo ndinawada chifukwa cha kuyipa kwa machitidwe awo, ndidzawayinga kuwachotsa mnyumba mwanga. Sindidzawakondanso akalonga awo onse, ndiwo opanduka. Efereimu wakanthidwa, muzu wawo wauma. Iwo sadzabala zipatso, inde ngakhale abala, koma ndidzapha zipatso zofunika za mimba yawo. Mulungu wanga adzawataya, pakuti sanamvere Iye. Ndipo adzakhala othawathawa mwa amitundu. Hosea mututeni. Israele ndi mpesa wotambalala, wodzibalira wokha zipatso, monga umo zinachulukira zipatso zake. Mumwemo anachulukitsa maguwa nsembe ake. Monga mwakukoma kwake, kwa dziko lake anapanga zoyimiritsa zokoma. Mtima wawo wagawikana, tsopano adzapezeka opalamula. Adzapasula magowa wa nsembe, na adzaononga zoyimiritsa zawo. Pakuti tsopano adzati, ndilibe mfumu, popeza sitiwa pa Yehova. Ndi mfumu idzatichitira chiyani? Anena mau akulumbira monama. Pakuchita mapangano mumwemo, chiweruzo chiphuka ngati zitsamba zowawa michera ya munda. Okhala mu Samaria adzopera chifanizo chana ng'ombe akupeta veni. Pakuti anthu ake adzafa nacho chisoni. Ndi asembe ake amene anakondwera nacho, chifukwa cha ulemerero wake popeza unachichokera. Adzachitengeranso kwa Asiriya chikhale mphatso ya kwa mfumu ya Rebu. Efereimu adzatenga manyazi, ndi Israeli adzachita manyazi ndi uphungu wake. Ndipo Samaria mfumu yake yamwerera ngati thovu pa madzi. Ndipo misanje ya aveni ndiyo chimo la Israeli, idzawonongeka. Minga ndi mirungwi idzamera pa maguwa awo ansembe. Ndipo adzati kwa mapiri, tiphimbeni, ndi kwa zitunda tigwereni. Israeli wachimwa kuyambira masiku a Gibeya, pomwepo anayimabe. Nkhondo ya pana achosalungama sinawapeza ku Gibeya. Pamene ndifuna ndidzawalanga, ndi mitundu ya anthu idzawasonkhanira pomangidwa iwo pa zolakwa zawo ziwiri. Ndipo Efereimu ndiye ng'ombe yayikazi yaying'ono, yozereweredwa, yokonda kumthati ligu. Koma ndapita pa khosi lake lokoma, ndidzansezetsa Efereimu goli, Yuda adzalima, Yakobo adzaphwanya chibuluma chake. Mudzizyalire mchilungamo, mukolole monga mwa chifundo. Limani masala anu, pakuti yafika nthawi ya kufuna Yehova. Mpaka afika Iye, navumbitsira inu chilungamo. Mwalima choyipa, mwakolola chosalungama, mwadya zipatso za mabodza, pakuti watama njira yako ndi kuchuluka kwa anthu ako amphamvu. Momwemo phokoso lidzaukira anthu ako, ndi malinga ako onse adzapasuka monga Salimani anapasula Betaribere. Tsiku la nkhondo amayi anaphwanyika pamodzi ndi ana ake. Mumwemo adza kuchitirani betere. Chifukwa cha choyipa chanu chachikulu, mbanda kuja, fumu ya Israeli idzalikika konse. Hosea mudule veni. Kusayamika kwa Israeli, machenjezo ndi malonjezo. Pamene Israeli anali mwana, ndina nkonda. Ndinaitana mwana wanga ali mu Ijipito. Monga anawaitana, mumwemo anawachokera. Anapera sembe, abala, na afugizira mafano osema. Koma ine ndina puzitsa Efereimu kuyenda. Ndina wafungata mmanja mwanga, koma sana dziwe kuti ndina wachiritsa. Ndina wakoka ndi zingwe za munthu, ndizo mangira za chikondi. Ndina khala nawo ngati iwo akukweza goli pamphuno pawo. Ndipo ndina wayikira chakudya. Iye sadzabwerera kunka ku dziko la Ijipito, koma Asiria adzakhala mfumu yake, popeza anakana kubwera. Ndi lupanga lidzagwera mizinda yake, lidzatha mipiringidzo yake, ndi kuononga chifukwa cha uphungu wawo. Ndipo anthu anga alimbika kubwerera mbuyo kundileka ine. Chinkana akawayitana atsate iye ali mwamba, sadzakweza ndi mmodzi yese. Ndidzakusiya bwanji Efereimu, ndidzakupereka bwanji Israele, ndidzakuyesa bwanji ngati Adima, ndidzakuyika bwanji ngati Zeboimu. Mtima wanga watembenuka mkati mwanga. Zachifundo zanga zitira zonse pamodzi. Sindidzachita mkwiyo wanga wa ukali. Sindidzabwerera kuononga Efereimu, pakuti ine ndine Mulungu, si munthu ayi. Woyera wapakati pako, ndipo sindidzalowa mzinda. Adzatsala Yehova. Iye adzabangula ngati mkango. Pamene abangula, ana adzafika ndi kunjenjemera kuchokera kumadzulo. Adzafika ndi kunjenjemera ngati mbalame ya ku Ijipito, ndi ngati nkhunda mdziko la Asiria. Ndipo ndidzawakhalitsa nyumba zawo, ati Yehova. Efraimu andizinga ndi bodza, ndi nyumba ya Israele ndi chinyengo, ndi Yuda apikisana ndi Mulungu, ndi woyera wokhulupirika. Hosea mudu 12. Mlandu wa Yehova pa Israele ndi Yuda. Efereimu akudya mphepo, natsata mphepo ya kummawa. Tsiku lonse achulukitsa mabodza ndi chipasuko. Ndipo achira pangano ndi Asiria, narenga mafuta kunkanawo ku Ijipito. Ndipo Yehova ali ndi mlandu ndi Yuda, nadzalanga Yakobo monga mwa njira zake, adzambwezera monga mwa machitidwe ake. Mimba anagwira ku chitendene cha mkulu wake. Ndipo atakula mphavu analimbana ndi Mulungu. Inde analimbana ndi wamthenga nampambana. Analila nampembedza iye. Anampeza iye ku Betere. Ndi kumeneko iye analankhula ndi ife. Ndiye Yehova Mulungu wa makamu. Chikumbukiro chake ndi Yehova. Mwemo utembenukire kwa Mulungu wako. Sunga chifundo ndi chiweruzo. Nuyembekezere Mulungu wako kosalekeza. Ndiye Mkanani, ndzanja lake muli miyeso yonyenga. Akonda kusautsa. Ndipo Efraimu anati, zedi ndasanduka wolemera. Ndadzionera juma, nchito zonse ndinazigwira. Sadzapeza mwa ine mphulupulu yokhala tchimo. Koma ine ndine Yehova Mulungu wako, chichokere dziko la Ijipito. Ndidzakukhalitsanso mmahema, monga masiku asikondwerero zoyikika. Ndalankhulanso ndi aneneri, ndipo ine ndachulukitsa masomphenya. Ndipa dzanja la aneneri ndinanena ndi mafanizo. Kodi Gilead ndiye wopanda pake? Akhala achabe konse. Mu Giligala pena nsembe ya ng'ombe. Inde maguwa awo ansembe, akunga miulu ya miyala, mmijera ya munda. Ndipo Yakobo anathabira kuthengo la Alamu. Ndi Israeli anagwira ntchito chifukwa cha mkazi, ndi chifukwa cha mkazi anaweta nkhosa. Ndipo maneneri Yehova anabweretsa Israeli kuchokera mu Ijipito. Ndipo maneneri anasungika. Efereimu wautsa mkwiyo wowawa, mmwemo iye adzansira mazi wake, ndi ambuya wake adzambwezera chontoza chake. Hosea mutu 13. Chimo la Israele ndi kulangidwa kwake. Pamene Efereimu analankhula panali kunjenjemera, anadzigweza mu Israele. Koma pamene anapalamula, mwabala anafa. Ndipo tsopano aonjeza kuchimwa, nadzipangira mafano oyenga asiliva wawo, mafano monga mwa zeru zawo. Onsewo ntchito ya amisiri. Anena za iwo, anthu opera sembe, amfyofyone ana ang'ombe. Chifuwa chache adzakhala ngati mtambo wa mmawa. Ndi ngati mame akamuka mamawa. Ngati Mungu umene mphepo iuluza kudwale. Ndi ngati utsi wotuluka kukafambira. Koma ine ndiye Yehova Mulungu wako, chichokere mdziko la Ijipito. Ndipo suyenera kudziwa Mulungu wina koma ine. Ndipo panda ine palibe mpulumutsi. Ndinakudziwa mchipululu, mdziko lote nthakwambiri. Monga mwapodyetsa pawo, momwemo anakhuta. Anakhuta ndi mtima wawo unakwezeka, chifukwa chake anandiwala ine. Chifukwa chake ndikhala nawo ngati mkango, ngati nyalugwe ndidzalalira kunjira. Ndidzakomana nawo ngati chimbalangondo chochilandana ake. Ndikung'amba chokuta mtima wawo. Ndipo mwepo ndidzawalusira ngati mkango. Chilombo chidzawamwetula. Israeli, chikuononga ndi ichi chakuti utsutsana ndi ine, chithandizo chako. Ili kuti fumu yako tsopano, kuti kupulumutse mizinda yako yonse. Ndiwe uruza ako amene unanena za iwo. Ndipatseni fumu ndi akalonga. Ndinakupatsa fumu mu mkwiyo wanga. Ndinanchotsaso mu ukali wanga. Mphulupulo ya Efraimu yamangika. Chimo lake lisungika. Zowawa zonga za mkazi wobala zidzamgwera. Ndiye mwana wopanda zeru. Pakuti pali nyengo yakuti asachedwe mobalira wana. Ndidzawaombola kumphamvu ya kumanda. Ndidzawaombola ku imfa. Imfa milili yako ili kuti kulekelera kudzabisika pamaso panga. Chinkanaba abala mwa abale ake, mphepo ya kumawa idzafika. Mphepo ya Yehova yokwera kuchokera ku chipululu. Ndi gwero lake lidzaphwa, ndi kasupe wake adzawuma. Adzafunga chuma chakatundu onse ofunika. Samaria adzasanduka wabwinja, pakuti anapandukana ndi Mulungu wake. Iwo adzagwandi lupanga, ana awo amakanda adzaphwanyika. Ndi akazi awo okhala ndi pakati adzatumbulidwa. Hosea mutu 14. Mulungu adandaulira ya Israele alape, nalonjeza kuwakhululukira. Israele, bwelera kunka kwa Yehova Mulungu wako. pakuti wagwa mwamphulupulu yako. Mukani nawo mau, nimubwerere kwa Yehova. Nenani kwa iye, chotsani mphulupulu zonse, nimulandire chokoma. Ndipo tidzapereka mau, milomo yathu ngati ng'ombe. Asiriya sadzatipulumutsa. Sitidzenda pa akavalo. Ndipo sitidzanenanso kwa ntchito ya manja athu. Inu ndinu milungu yathu. Pakuti mwa inu, ana amasiye apeza chifundo. Ndidzachiritsa kubwerera kwawo. Ndidzawakonda mwa ufulu. Pakuti mkwiyo wanga wamchokera. Ndidzakhala kwa Israele ngati mame. Adzachita maluwa ngati kakombo. Ndikutambalitsa mizu yake ngati Lebanoni. Nthambi zake zidzatambalala. Ndikukoma kwake kudzanga kwa mtengo wa zitona. Ndifungo lake ngati Lebanoni. Iwo okhala pasi pa mthuzi wake adzabwera. Nadzadzitsimuka ngati tirigu. Nadzaphuka ngati mpesa. Chikumbukiro chake chidzanga vinyo wa Lebanoni. Efuremu adzati, ndili ndi chiyaniso ndi mafano. Ndayankha, ndidzampenyerera, ndili ngati mtengo wa mlomba wa biliwiri. Zipatso zako zipezeka zochokera kwa ine. Wazilundani kuti azindikire izi. Walunda kuti adziwe izi. Pakuti njira za Yehova zilizowongoka. Ndipo olungama adzayendamo, koma olakwa adzagwamo.